uma.
Hayi ngiyakuvuma, ngiyakuvuma. Hayi ngiyayibona le ndaba kaZandile. Hayi ngiyakuvuma impede, hayi oqinisile.
Yazi kajabule, lo mama wamagwinya kade angithi akaboshwe bo.
Hayi mpede, hayi phela amaqhinga manje akanasupport, akanalotho.
Gazi kathi kusho ukuthi balindele ukhetho, nethi kwadlula ukhetho abaye bamvalele. Hawu emanda.
Yadala le.
Hey.
Nawa mukhetho. Ya no kwafuna phela sasibona ukhetho kwafuna shaywe. Last week that hey yabo bazothi dlala ipolitiki kanti asidlala ipolitiki sathi hayi simyeke. Hayi thini nje ekuseni angithi siku group kule steering committee so abathi hayi sebekhona bonke bo 2 khona ne service provider yabaleka kule ya group.
Aha.
Hayi nayi sikhona nayo. Izovela.
Uba lo service provider le. Oh, one of our service providers.
Yeah, Craig Ponen. Odelela kanjani? Ngam interviewer lamfana ngenza ingane eyiphethe. Delela kanjani?
Edelela.
Hey, ngazibamba futhi kathi nangu mfana ngidelela bo.
Ngathi
hayi othi mishiya kanjalo lo. And uyigwale njalo. That's why wabaleka wayaphesheya.
Eish. Oh, manje impintshi zazandile zonke lezi.
Hayi ama run akhe ke lawo.
Yeah.
Yathe inkulu mfethu khona ama council nje sizohamba isikhathi sangena ephakathi.
Hayi buka hleni bo. Hey hey hey.
Inkulu mfethu.
Kade ngiyixoxa le ndaba ngithi ne uzandile Gumede uzoboshwa nethi kwadlula ukhetho nje abazombopha ngempela.
No that decide waba khona lapho Friday mfethu kokusekusana iwarrant. Hey mfethu hey sahlangana wathi umshishi sahlangana sahlangana hayi that decide that no hayi. Asiyeke for after we cool cash. I just felile ke khoya ukhetha isekhi politic manje.
Hey, kodwa umoshile bo lo mama. Hey, umoshile.
Hayi mfethu, hayi. Ngicabanga ngizobe ngikhuluma noSihle, angathi uSihle ndimpintsha nangu sewu premier manje.
Sewu premier manje.
Ngizothe mphami ifune ishangane ngila eGoli hayi bayibona le nto ngila ePitoli. Ngizokhuluma Christmas mesibonana meso right so premium manje.
Kodwa ke manje hayi ke lokho nje stable esizodwa nje leso uzandile no.
No. Waphuma yena kwakhonja phela kuma posts omkhombo wathi hayi la. Mina ngibizi nge-division la. Wena mawufuna uwa prima uzothola i-ANC ehlukene mengiqhubeka kanje. Hayi waqala kwamuzi sekhuluma kuvela uzuma kwathi hayi ANC hayi naki support emuntu. Yabona ukuthi hayi usishintshile manje.
Hey.
Wajabo wabona.
Hey, ipolitiki. Yazi mhlezi ngibatshela malagala ngithi mina igengeniki esikhuluma nalo kuWhatsApp uthole balalele le propaganda ehlezi ingena la kuWhatsApp ngithi mina hey musangilayela le propaganda bathi kanjini propaganda ngithi mina zonke lezi zinto lezi indaba kaZandile ngabashaya uZandile i-investigation kade yenzo u-IFS ngangasebenza kulo company le bazombopha definitely i-investigation yakho isiqediwe sokuzokwasana ngisho ilokhu ze-warrant of arrest yakhe. Hayi abangikholi bengangikholi athi mina wathi ngibayeke nangempela nakho useboshiwe.
Phela thina siphakathi yenziwa yithina so yonke into eyenziwayo manje we are part of the steering committee sinizivumelane phela namaphoyisa ne-NPA.
Sikuma hawks nje straight lapha e-commercial branch manje le ndaba.
Kodwa hayi bayishintshe bezowatch debit center kwathiwa e-point.
Oh, okay.
Abazodidisa abantu bebethatha ama-fingerprints nje ngabo-7.
Oh, namhlanje bebethatha ama-fingerprints.
Mangilinde lana nje ku-CIU ngizopaka khona ngenkantolo. Sifaka ama-suit.
Sifaka ama-suit namhlanje.
Hayi, sifaka ama-suit no tie namhlanje.
Kahle wena bo. Uzovela lapha e-commercial crime court.
A commercial crime.
Oh, okay. Hayi, akayihambe phela, ayi akavela impela enkantolo yethu phela, yavulwe